kasite Muhammadi Washaki aragide basente bobuchiko obudukanya pidimu kutandika kubanja abantu abasoko kufuna ensimbi mu nteekateeka eno nga kakano giweze emyaka esatu onasenzide mu lukiiko olutudde ekijjabu emi mu Rehabilitation Center mwabadde ayisa okwekenneenya engeri sako zino gye zitambuzaamu emirimu gyazo kw'oteeka n'okumanya ensimbi mmeka ezaakakomezebwawo akulira pidimu Masaka City Yeshira Kero ategeezezza nti bakaze nsibi okada 5-8 okuva mu miruka 2-5 kyokka nga bagaba obuwumbi 7 ekintu ekijja RCC Washake mu mbeera
Faba tumara okufuna sensa abazeewoze tuzirya buli batuuze bannange tutuuse ku stage ey'okusasula sensa basako lidazi saagala mwekwase saagala muteekewo ensonga songa bwempulidde nti mwasolooza miliyoni 5-8 zempuliikiriza kuizi sikubye na munga kubanga esente za raundi eyasooka bwali obuwumbi 2 ne miliyoni 15 kati mwali badde mungamba sako yekyabakuza yensoloozezzaako 5 eyekirimya 3 kati awunali badde nkuba munga emiliyoni ziba 12 kati tufuneko miliyoni 5-8 tukube mu ngalo twekubagize tugende tuddeyo tugambe abantu bonna abafuna sente ku mulundi ogwasooka basasule sente saagala bantu bazanyire mu programu zino mumalozoonoona aina mutandika kukumira gavumenti tetukoledde tetujja kikkiriza ekyo
abamu ku basente b'obukiiko bwa PDM okuba DSC ne Kabuye balaze okusoomoozebwa kwe basanze nga muno mulimu abakulembeze ababakako okuwa abantu sente abo naddala abatasaanidde n'obumu ku bukiiko kubanga bwagabira ekyalo kimu kyokka
kiyinza okutya pulogulaamu ya gavumenti be bagiwagira ennyo gw'omuntu yeekweka mu kubeera ow'emyalo emu ennyo ati n'ayagala ayonone pulogulaamu ya gavumenti kangakanga muggaba sente amasimu ne gakkubirwa ng'akulagira bulagizi oli ow'emuntu gw'alowooza sente talina bisaanyizo waliyo abantu abalina endowooza nti sente zaakuwa kale emu yokka naye ng'ate guidelines ze batuwa ziyaga sente z'abantu
tulina ekizibu ky'abafere abakubira ba clients baffe amasimu nti nva mu ofiisi ya baterakosa ani CDO ne babuzebuzaawo ne bawunzika nga babasabye sente okuzibateera ku masimu n'akafuna ripooti ewange eziwerako
twakyusa akakiiko kubanga akakiiko akaaliko mu kusooka kaali kakola ebintu mu ngeri yaako sente zaagabwa ku kyalo kimu era omuluka gw'ekimaanya olw'okubanga tetunnakola likavale kati mbadde nsaba RCC ero tuyambireko ddala kubanga be bamanyira abantu be baawa sente abantu akakiiko kano akaliko tebaba manyi era ne chifu yakyusibwa aliko